ayithathi ngane ma iyodlala ingane ma iwayithathi ngane ma iyodlala ingane ma iwayithathi ngane ma iyodlala ingane ma iwayithathi ngane ma
You're swiping on the one.